boyi yo changu gambe bilema mikwano choji kutuka uyo momwe kweko lwa mabanja kati nse bambi nagumye astante ke enti yesu abiza ibizibu kabye sombe yesu wafe yona abijao abamanyi yesu atuyamba echitufa tuvirayo abesiga mukama abawanirira naba wanguza kati chichi ekikulemye yesu chatayiza abalemera ko ne bamuwe bizibu byawe bafuna kasebu yesu yewunyisa nnyo kubanga talina subya kuvirayo ebizibu nabiseteza embuyaga ne zikakana nange bwentyo bwe nalikoye najagala kimufembewo yesu bwe namukowola yampitaba kati kituufu ebizibu kumanifune abamanyi yesu atuyamba ekituufu atuviirayo abesiga mukama abawanirira n'abawanguza kati kiki ekikulemye yesu kyatayiza abalemerako ne bamuwa ebizibu byabwe bafuna akasibu sabinkana wa wetaga yesu yeka yalagire mbera neziwulira ganagalwa dagalinga gawendule waliwa gayinza yatulali nyalimwe lya yesu ekizibu nolaba bwekiddukawo abamanyi yesu atuyamba ekituufu atuviirayo abesiga mukama abawanirira n'abawanguza kati kiki ekikulemye yesu kyatayiza abalemerako ne bamuwa ebizibu byabwe bafuna akasebu semumira ku yesu ebyange yabiyinza byankoledde bye bingi ye mulwanyi wange gyoyaga kakojje semumira ku yesu mulyato mwali yange yabiyinza yankoledde bye bingi ye mulwanyi wange abaloga kabaloge simumira ku yesu sikankana yange yabiyinza yankoledde bye bingi ye mulwanyi wange tolera kazijje simumira ku yesu yasinga yange yabiyinza yankoledde bye bingi ye mulwanyi wange talemererwa